Mweke Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa. Mweke Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa.
As we all know, oh, love is a beautiful thing, yeah. As we all know, oh.
Boze,
sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua natamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Oh, oh. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Cause baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, utakula nini?
Jiggy jiggy,
ugali ya masamaki.
Jiggy,
sina hela ya Lamborghini. Lakini nitakutreat kama queen. Nitajob usipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje morena mama. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Because baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi.
One time, walinicheka uliposema yes I do.
My boy, one time, walinicheka. I'm gonna be the best man. Oh, oh, I'm gonna show you love, my woman. Oh, oh, oh. Cause baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Cause baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Cause baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Cause baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi.